I still kiss, baby. Leave money on the truck, yeah.
Check it. Keeping natural. Ooh, I'm a bitchy, baby. And nobody knows that you are down for me, baby.
Baby, ni ruso, ni deke. Ni si chekwe, iwe kwangu, mi pateke. Tu esote. Kila mara kili yangu, wewe tu. Menifanya, ni mezama mwenzio. Kila mara kili yangu, wewe tu.
The way that I know, the thing that you do, the way I love you, baby, you know, kufanya ni kusam, waka mini kushushida, misipenda kimatara.
Nusu kaput, umenipiga nusu kaput, nusu kaput, umenipiga nusu kaput.
Haribo, alamba, alamba. Tamu tamu katoa maganda Makibanda, misamba Makalete kabunja kitanda Kanite Kenya, te Kenya
Aye, kanite Kenya
Mina pe Kenya, pe Kenya
Aye, mina pe Kenya
Kucho kuru kucho
Aye,
kugani kiruboto
Aye,
njoni kupi burunguto
Aye,
mekwa kuzungu kuku
Aye,
kila mara kili yangu wewe Zama mwenzio Kila mara kili yangu wewe tu Umerifanya nimezama mwenzio
The way that I know The thing that you do The way I love you Baby you know Kufanya ni kusam Waka mini kushushida Nisipenda kimatara
Nusu kaput Umenipiga nusu kaput Nusu kaput Umenipiga nusu kaput
Baby you know The way that I know The thing that you do